sorry. The number you are trying to reach is not in service at this time. Please check the number and dial again. Sway music.
Nalikumbuka tabasamu, ucheshi na upole wake. Siamini kama yalikuwa ulaghai, na yale mambo matamu. Nikazama kwenye penzi lake, kweli bado nampenda wala sikatai. She was my heart, my pain, my star, my vein. No, 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 no. Nilikolea, siku wana say, oh no. Namkumbuka, ila imebaki historia. Moyo wangu bado huko kwake, labda yatajirudia.
Hello,
hello my love, nisikie.
Hello,
namba yangu ile ile, nipigie.
Hello,
hello my love, nisikie.
Hello,
sema nikufate wapi, niambie.
Hello, yeah, nakusikia. Oh, samani tha.
Tulingiana ila siju ya liponyoka. Yeah, wanda na buti le kisoja. I say, nafsi na mioyo, akili na mongo. Naumia mazima nikimwaza baby. So maradhi ya hospitala ya, huko shavuka. Uchizi si uchizi ili mradi nimevurugwa. Nasema na nafsi hainelewi mengangana. Naambia moyo kwa umetoswa na pambana. Nimemsubiri hata nimisi na atarudi wapi. Huko alipo alo mwiba mpepe kibasi. Arudi akumbuke mapenzi ya si sao nilimpenda. Bado yupo na mimi kiroho hana pakwenda. So Romeo, namtafuta Juliet wangu, nimempoteza tangu. Unagaga moyo wangu. Yusi tatizo ni tatizo kama liwezi kutatuka. La sivyo ni changamoto tu, mwisho wake tutaupata.
Hello,
simu nilipoteza la namba sikubadili. So baby call me.
Hello,
mwenzako wangu wango kanme sumio albadiri. So baby call me.
Hello,
hello my love, nisikie.
Hello,
namba yangu ile ile, nipigie.
Hello,
hello my love, nisikie.
Hello,
sema nikufate wapi, niambie. Kiliza ujana, penzi letu kalipiga tana tana. Sijui kisa nini mpaka uninunie. Oh, ofu yangu sipate bwana. Kaniacha nywele na wenda kitana. Nasubiri simu yako nipigia.
Hello,
hello my love, my love.
Hello,
who call me my love, my love. Ile ile my love, my love.
Hello,
call me my love, my love.
Hello.
Daddy.